tsa le lefatshe ditlhogo di a thulana le rolela ja dikatse meago ya phatloga le dipuso di ya tlase lefatshe la tsamaya ba lefile la basadi re tlile go kopana ka lengwe la matsatsi re bitse ba lesika re beye bagolo fatshe ga re tlele ka ntwa ba yang marumo fo fatshe re batlile go bua re emeletse ko gae ba ne ba re roma ba re ba tsetswe lefatshe ba re re letseye re sebe raya ka gatwe masole a bophelo le ga re tswa le mabadi badimo ba re rata ba re file le botaki re bope menagano ya go thusana matsatsi letsatsi fa letlhaba le futhumatsa lefatshe ngwedi ga o tlhaga o jesa tlhago monate dinaledi ga di benya ga re itlhora magetla ba ba buang ba ntse ba rera setsa re ba kgetlhela thupa ya moretlwa ga re ba bua rona re ba goetsa ga re itlhora magetla ba ba buang ba ntse ba rera setsa re ba betsa ka thupa ya moretlwa ga re ba bua rona re ba goetsa ke sebetsa se se tona mo lefatsheng bula ditseletsa ya setulo nna fatshe ke botsa potso kante rona batho re tswa kae dintwa le go sotlana tsone di tswa ko kae modimo o le godimong ene re mone yang mewa e masele mentle re e aroganya yang o mang o hemela ko kae le bo mang re batho mang mo diphologolo tsa lefatshe re phediswa ke go hema gwa mawatle go nyamalala mona a jewa ke masimo go ya go eba kaka ka pene le pampiri mosolo go usongo le go lisena mariki have to make sure le go gae ba itse always at the station ya go palama dibiti go palama serala mbontse di wakane ga re itlhora magetla ba ba buang ba ntse ba rera setsa re ba kgetlhela thupa ya moretlwa ga re ba bua rona re ba goetsa ga re itlhora magetla ba ba buang ba ntse ba rera setsa re ba betsa ka thupa ya moretlwa ga re ba bua rona re ba goetsa amalanga amaningi gazi lami lalungadla usebenza kanzima swearing up hands kwelanga uyinto yamadlozi bantu bakho bacabanga uthotswe kabogosi unkulunkulu akunika amandla uthotswe kulimusi think of dead mawucabanga promise when we meet kutsha loto masihlangana we make a buzz ga re tsena ra gakala ase basamo o ba bona ba rapama mntwana wasekhaya don't you worry dan uthatha amachance ubetsha namahash sulana kwinyembezi ube strong ungakhali umuze njengembali bathi ugcwele ngamaplani awulali uhamba ngamasivi ufuna isibani mntwana wasekhaya hayi mani ungakhali wena ungumdali kuwo oyaziyo ukuthi ilove yakho injani kanjani ga re itlhora magetla ba ba buang ba ntse ba rera setsa re ba kgetlhela thupa ya moretlwa ga re ba bua rona re ba goetsa ga re itlhora magetla ba ba buang ba ntse ba rera setsa re ba betsa ka thupa ya moretlwa ga re ba bua rona re ba goetsa ga re itlhora magetla ba ba buang ba ntse ba rera setsa re ba kgetlhela thupa ya moretlwa ga re ba bua rona re ba goetsa ga re itlhora magetla ba ba buang ba ntse ba rera setsa re ba betsa ka thupa ya moretlwa ga re ba bua rona re ba goetsa.